Hei tīkaroake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora inga iwi e whakarongo mai nā koinei ngā kohinga kōrero o te wā, o te waiariki, o te moananui ātoi mā wātea, ko Timothy Takiwai tēnei. He whawhai e haere tonu ana, he painga mo te hapuri, kia ora. Kei te whakatūwhera tia te ngahere o te urewera hei te mutunga o te marama o Hānuere ki ngā tāngata o waho o tūhoi, ngā tāngata e whakapapāna kia tūhoi anō hoki. I puta tētahi pūrongo e te heamana o te poari o te urewera, kei te whakapau werawera ngā tāngata o te urewera me a rātou mahi tiaki awa, whenua, tai ao anō hoki. E kotahi miriona fitu te kauma iwa mano tāra ka hoatuna ki etahi hapori i roto i te waiariki. Ko ngā hapori ka whiwhi he toha o tēnei moni ko Kutaroa Marae Reserve Charitable Trust. Te whare mana ki tana trust, rātau ko te pukehina Surf Rescue Lifeguard Services. Kei te pakana te kaunihera ārohe o Kawerau ki te kāwana e pāna ki ngā whare noho taratahi ana i roto i te taone o Kawerau. E ai ki te kōrero a Malcolm Campbell te koromatua o Kawerau, he hara ki te mahi a te kāwana a rā te waihoi e nei whare ki te noho taratahi me te maha hoki o ngā tānata e noho kāinga koreana i roto o Kawerau. E te kaumātoru ngā kāina kai roto i te hapori o Kawerau e noho taratahi ana i raro i te marumaru o te kāwana. Kua wai hangatia e te kaunihera o Kawerau e tahi reta, hei tono ki te kāwanatana ki te minita take tiriti a Andrew Little, te minita take whare a Megan Woods anō hoki, ki te whakatau kia hoki mai ngā whare rā ki raro i te marumaru o Kawerau, kia pai ai te whakapaipai te hoko atu anō iaua whare. Hei whakakapi ake e te iwi kai te whakahaere hi a tētahi kaupapa e kia nei ko safe man, safe woman, safe family i tēnei praere te 26 o Noema. Ka haere ko e tahi kai kōrero rongonui pera ia Vic Tāmati ki te kōrero rero mo te whakarekereke āwhare tāna horori ki te hoki mai ki tēnei ao. Ka tū tēnei kaupapa ki Mitchell Park mai i te 12 karaka ki te whākaraka i te ahiahi. Ka tia ki rā e ngā iwi kuira ngā kohinga kōrero o te wā, o te waiariki, o te moananui ātoi mā wātea, ko Timothy Takiwai tēnei. Kia ora!